Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa, ingingo ya 49 igika cya mbere. Hagati y'imodoka ziherekeranyije mu butumwa zigamije urugendo rumwe, hagomba kuba byibura metero 30. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko rero ayo mategeko amaze kuvugwa haruguru ntakurikizwa mu binyabiziga by'abasirikare biherekeranyije A. mu nsisiro, B. kuva bwije kugeza bukeye, C. igihe cy'igihu cyabuditse kituma badashobora kureba neza muri metero 30 byibura. Igika cya kabiri. Ikinyabiziga cya mbere mu biherekeranyijwe mu butumwa kigomba gushyirwaho imbere icyapa cy'umuhondo cyanditseho mu nyuguti zitukura Attention Convoy. Aya magambo akaba asomeka neza ku manywa muri metero 100. Ikinyabiziga cya nyuma mu biherekeranyijwe mu butumwa kigomba gushyirwaho inyuma icyapa cy'umuhondo cyanditseho mu nyuguti zitukura Fed the Convoy. Aya magambo akaba asomeka neza ku manywa muri metero 100. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bya gisirikare birangwa n'amabwiriza ashyirwaho na Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu. Igika cya gatatu. Ibinyabiziga bikuruwe n'inyamaswa biherekeranyije mu butumwa bigomba kugabanywamo amatsinda afite uburebure butarengeje metero 500, kandi hagati yayo hakaba nibura metero 30. Ingingo ya 50. Ku mateme hagati y'ibinyabiziga bifite ibimenyetso byerekana umuvuduko nk'uko biteganywa ku ngingo ya 29 igika cyayo cya kane, hagomba kuba nibura metero 10. Ingingo ya 29 igika cya kane ivuga ko ikinyabiziga cyose gifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga toni 5 kigomba gushyirwaho na nyiracyo cyangwa se ugikoresha icyapa gihuje n'urugero rwa mbere ruri ku mugereka wa 8 w'iri teka, kandi cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kidashobora kurenza.